got ill music.
If I long to you or annoyed you, I apologize immediately, because I need peace and love in my heart, not hatred. God above all.
Omwana muleke talina musango, omwana muleke ali innocent, omwana muleke talina nsobi, omwana muleke. Yeah, omwana muleke talina musango, omwana muleke ali innocent, omwana muleke talina nsobi, omwana muleke. Yeah,
yakola ensobi yaveeyo walalo, yakola ensobi olwo nadduka natuleka mulanka titubonabona. Mwebati feesi mweyisa bubi, mukola ensobi kati ne mwerabira.
Kati laba amaziga gange
yesanyu lyammwe zeneedagira, mbonaabona nentekayo ebitufu, nemuntekayo ebikyafu.
Above all.